Mntwana ungenzela ifilimu and you killing it. Sekuwugood news tip esingena nix. I-all star edabukile plus i-G-Kiss. Emjayibweni izinja zami ziyanginjisa. Kodwa uma ngibona wena ngibona isithembiso. Ngifuna wena kuphela ngikhathela botsebisi. Laze yakho yonke nale mali yokuchekisa. And ebusuku ngifuna ngikhibele kwestebisi. Ntombazane kanti unjani ma unjena jo. Nabangani bami sebayangihleka no. Ngoba since mina ngifuna wena pele. Inhliziyo yami ifuna wena pele. Hayi man unjani ma unjena vele. Angeke nje ngibhede ngicela ungithembe. Loving it noma ngingalahlekela vele. Ubuhle bakho buzoyiveza indlela.
Gucci flops. Hey, 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 hey. She's on fire. Fire. She's fire. My baby, 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 baby. She is fire.
Money judge.
She's my fire. I love it too much. Oh.
Too much. Oh.
Hey, born, I'm born. One on a one.
One judge, one judge,
go have a
one judge,
go have a one judge,